dajimsafi.com.
Kimamba, bado nipo nampa tipa nampa yuni nindo jiko nishatenga mafiga nilete ukuni madiko diko yeah. Nampa na shiba takutwa mara kumi na nawaona people mnavyojipitisha wa ugumbi wa ngumi upande mgoni upande mtanga hatari na maungoni na mpavanga sema hatari nini maba limepanda sema hatari ya kishuka juu na panda mie hatari na kuwa mwepesi na dunda dunda kama kitene.
The Mix Killer.